Nawashikia kwa mistari tangu wenzi za DVD, CD na kuanga muatari. Nawaletia burudani kali kali, juu napiga guchi chini na wapigia champali. Original, wanauliza maswali, nitiwa ya tajiri, yule ni tajiri wa nani? Yo yo yo,
hawataki tutoboe. Kina nani hao wanakesha popo watu roge? Kina nani hao ni wale wale wale, wale wale wale, hawataki tutoboe. Kina nani hao wanakesha popo watu roge? Kina nani hao ni wale wale wale, si wale wale wale.
Sio kama ke mama na 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 nalele, 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 nale 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 nale, nalele, 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 nalele,
nalele. Excuse me mon amour, in kendi e pinka, enyi mitogi mor, kendi gitogi sinda. Iyawa, magi mage, pokaneno, yokama, uloke tiju, misodwe tupodutar. Get mo chuli tibado rigo nango, apilo mo kichamo tolungo dogi nango. Sami lo choki kuyo, kendo let negindi. Kata yako gilwaro, kagi chiki mondi podi. Ayawa, kendo let negindi. Gido, gichiki mondi podi.
General,
nale nale nale.
Hawataki tutoboe. Kina nani yao wanakesha popo watu roge? Kina nani yao ni wale wale wale, wale wale wale. Hawataki tutoboe. Kina nani yao wanakesha popo watu roge? Kina nani yao ni wale wale wale, si wale wale wale.
Fadhali hizo kasoro zenye usitaki leo, amfurahi kuona maendeleo. Sikupenda kwangu baraka ninazo nyingi, naelewa wivu mko nayo nyingi. Mnakesha mkiomba sana nianguke, vazi langu mwona mwatakati ya tope. Pamba nyeupe
pepepe,
watiaji nyie
silete.
Mtangoja sana nyenyeke, na kunywa chupa mzima na meza pekele.
Kina nani yao wanakesha popo watu roge? Kina nani yao ni wale wale wale, wale wale wale. Hawataki tutoboe. Kina nani yao wanakesha popo watu roge? Kina nani yao ni wale wale wale, si wale wale wale.
Eric Manala, madada wote je,
yone chonjo.
Mabraza meni mkoje,
yone chonjo.
Kila mtu haire je,
yone chonjo.
Wale wale wakija,
yone chonjo.
Yeah.
Yone chonjo.
Kila kitu sawa freshi,
yone chonjo.